monstres.
Stresses me ni changanya, little bombe little mbu wabata, tungele kisha changanya, little papa little kasichana, mizuka imepanda, suka chini chutama, miuno navyo kapta, suka chini zungusha, mina uza na kibanda, nanunua kitanda, nani kosa kwa misamba, sukari bata viwanja, nipe waini ni dakte. Na wale mbo walete, nipe uno ni dakte. Paka chini lizungoshe, nipe waini ni dakte. Na wale mbo walete, nipe uno ni dakte. Paka chini lizungoshe.
Zake chuna zake zonjo, nipe, nipe. Nipe, nipe tika lungo, nipe, nipe.
Changanya, changanya baby, changanya chini. Umenichoma na pinini, kama dozi yangu wenda kuini. Umefanya nilewe, niko lazim kosa nipate wewe. Usiwe kama mwewe, ukaenda usiludi nipagawe.
Shachana na watoto wa mita, kutozima na kuwaza mama. Najulizo umenichanganya na bia, tadifani muna kama nasikia. Tuchuma kama vile umedata, pita mbele mama jito wa sadaka. Ninafane minapenu na vukata, oh, 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 minadata. Oh baby, moyo wangu na kuita njo. Zile sita kwa sita tuwe wote paka majogo.
Zake chuna zake zonjo, nipe, nipe. Nipe, nipe tika lungo, nipe, nipe.
Nimekupa gul, kakipita na kaita na anza vitendo. Nakaleza na kachapa kombeo kombeo. Menishika na shikika uma baby boo. Nimedata na lofika mapozi ucheshi. Zende bali nitadata nitakuwa mento. Zuri wako ni walidi au uwa boy.
Zake chuna zake zonjo, nipe, nipe.